igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose igice cya 39 mubari mwe mubagaburira. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 14 umurongo wa 13 kugeza kwa 21, Mariko igice cya 6 umurongo wa 32 kugeza kwa 44, Luka igice cya 9 umurongo wa 10 kugeza kwa 17, na Yohana igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 13. Kristo yari yajyanye n'abigishwa be kwiherera ahantu hitaruye, ariko ituze bari bafite ntiryamaze umwanya munini. Abigishwa bibwiye ko aho bagiye kwiherera nta uri bubabuze amahoro, ariko ubwo abashakaga Yesu bamuburaga barabajije bati arihe. Hari bamwe muri bo bari babonye aho Kristo n'abigishwa be bagiye, hanyuma bamwe banyuriye ubutaka ngo babasange, abandi babakurikira bari mu bwato. Igihe cya Pasika cyari cyegereje, kandi abaturutse imihanda yose banyuraga aho bagiye Yerusalemu barakoranye bifuza kureba Yesu. Bakomeje kwiyongera kugeza ubwo bageze ku 5,000, abagore n'abana batabariwemo. Mbere y'uko Kristo agera ku nkombe, abantu benshi bari bamutegereje. Nyamara yanyuze aho batamubona, abanza kumara umwanya muto ari kumwe n'abigishwa be. Yitegereje abantu bateraniye ku musozi, maze yumva bagiriye impuhwe. Nk'uko bisanzwe, umwanya wo kuruhuka yawugize muto. Yabonye abantu bakomeza kuza, maze abona ko akeneye kubitaho. Kristo yabagiriye impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Yavuye aho yari yiherereye n'abigishwa be, maze ashaka ahantu hakwiriye ho kubigishiriza. Nta bufasha bari bavanye ku batambyi n'abakuru, ariko amazi y'ubugingo akiza yatembaga ava muri Kristo ubwo yabigishaga inzira y'agakiza. Abantu bategeye amatwi amagambo y'imbabazi yavaga mu kanwa k'umwana w'Imana. Bumvise amagambo meza, amagambo yoroshye kandi asobanutse, ku buryo mu mitima yabo yari ameze nk'umuti womora w'i Galeyadi. Gukiza kwaturukaga mu kuboko kwe k'Imana kwazaniye abarembye umunezero n'ubugingo, kuzanira abarwayi koroherwa no kugira amagara mazima. Kuri bo uwo munsi wari umeze nk'aho ijuru ryaje ku isi, ndetse kuri bo ntibari bakibuka ko bamaze umwanya muremure batarabona ibyo kurya. Umunsi wari ukuze, izuba ryari rirenze, nyamara abantu bari bagishaka kugumaho. Yesu yari yakoze umunsi wose atigeze aruhuka cyangwa ngo afate icyo kurya. Yari ashonje kandi ananiwe, maze abigishwa be bamusaba kuruhuka imirimo y'uwo munsi, ariko ntiyashakaga gusiga abantu bari bamukikije. Hanyuma abigishwa baje aho ari bamusaba ko yasezerera abantu kuko bwari bwije. Benshi bari baturutse kure kandi batigeze bagira icyo barya uhereye mu gitondo. Bashoboraga kugenda bakagura ibyo kurya mu midugudu ndetse n'imijyi yari izengurutsaho. Ariko Yesu aravuga ati, muba rimwe mubagaburira. Hanyuma Yesu abaza Filipo ati, turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Ibyo yabivugiye kugira ngo agerageze kwizera kwa Filipo. Filipo yarebye imitwe myinshi y'abantu bari bateraniye aho, atekereza ko bidashoboka kubona ibyo kurya byahaza abantu bangana batyo. Filipo yashubije ko naho hagurwa imitsima y'idenariyo 200 itabakwira nubwo umuntu yaryaho gato. Yesu yifuje kumenya ingano y'ibyo kurya baba bafite aho. Maze Andereya aravuga ati, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ife 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Yesu yasabye ko babimuzanira. Ategeka abigishwa ko babicaza mu byatsi bigabanyijemo 50 by'abantu 50 n'indi y'abantu 100, kugira ngo haboneke gahunda ihamye kandi bose babone neza icyo yendaga gukora. Barangije kubicaza, Yesu afata ibyo kurya, arararama, areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura imitsima, ayiha abigishwa be, nabo bayishyira abantu, n'izo 2 azigaburira bose. Bose bararya barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima n'ubw'ifi, bwuzura intonga 12. Uwigishije abantu inzira yo kugera ku mahoro n'umunezero ni nawe witaye ku by'umubiri wabo wari ukeneye nk'uko yitaga ku by'umwuka byabo. Abantu bari bananiwe kandi bafite intege nke, harimo ababyeyi bateruye impinja n'abandi bana bato bafashe imyenda yabo. Bari bamaze umwanya muremure bahagaze, bari bafite ubwuzu bwinshi bwo kumva amagambo ya Kristo ku buryo batigeze na rimwe batekereza kwicara hasi, kandi bari benshi cyane babyigana ku buryo bashoboraga gukandagirana. Yesu yifuje kubaha umwanya wo kuruhuka, maze ababwira ko bicara hasi. Aho hari ibyatsi byinshi ku buryo bashoboraga kuruhuka bamerewe neza. Kristo iyo yakoraga igitangaza, byabaga bitewe n'uko hari igikenewe cyane, kandi buri gitangaza cyabaga ari icyo kuyobora abantu ku giti cy'ubugingo gifite ibibabi byo gukiza amahanga. Ibyo kurya bigishwa bahaye abantu bakoresheje amaboko yabo byari bifite icyigisho cy'ingenzi. Ibi byo kurya byatanzwe byari ibyo kurya biciriritse. Amafi n'imigati byari ibyo kurya bikoreshwa buri munsi n'abarobaga mu nyanja y'i Galileya. Kristo yashoboraga kugaburira abantu igaburo ryiza cyane, ariko ibyo kurya byateguwe kugira ngo bibashimishe ntibyari kugira icyigisho cy'ingenzi bibaha. Kristo muri iki cyigisho yaberetse ko abantu bamaze kwirengagiza iby'Imana yabageneye mu buzima busanzwe. Nta na rimwe abantu bigeze bishimira ibyo kurya byiza byagenewe gushimisha irari ryabo nk'uko abantu bishimiye ikiruhuko hamwe n'ibyo kurya bidahambaye Yesu yabateguriye bakabirira hanze kure y'aho abantu batuye. Yaba abantu b'iki gihe babagaho mu mibereho yoroheje, bakabaho batanyuranye n'amategeko y'ibyaremwe, bakabaho nk'uko Adamu na Eva babayeho mbere, iby'umuryango wa muntu ukeneye byaboneka ku bwinshi kandi bikagera kuri bose. Ibyifuzwa mu ntekerezo z'abantu byaba bike kandi habaho amahirwe akomeye yo gukora ibyo Imana ishaka. Ariko kwikunda no kwirundurira mu ngeso zo kwishimisha byazanye icyaha n'umuruho mu isi, bigatuma habaho gusesagurira ku ruhande rumwe mu gihe abandi bafite ubukene bukabije. Yesu ntiyigeze ashaka kwireherezaho abantu abaha iby'irari ryabo ryifuza kugira ngo bishimishe. Kuri abo bantu benshi, hanyuma yo kumutega amatwi umunsi wose, igaburo ryoroheje Yesu yabahaye ntiryari ryo kubagaragariza ubushobozi bwe gusa, ahubwo yashakaga no kubereka uburyo abitaho mu byo bakeneye biciriritse bya buri munsi. Umukiza ntiyasezeraniye abayoboke be kubaha ibinezeza by'isi. Ibyo kurya byabo bishobora kuba ibisanzwe ndetse bakabibona bigoranye, bashobora kubaho mu bukene, nyamara ijambo rye ribahamiriza ko azabaha ibyo bakeneye kandi yabasezeraniye ibiruta kuri by'isi ishobora gutanga, ko azaba biruhande kugira ngo ababere byose. Ubwo yagaburiraga abantu 5,000, Yesu yatwikuruye urusika rutwikiriye amategeko agenga isi n'ibyaremwe, maze yerekana imbaraga ndengakamere igenewe buri munsi kutugezaho ibyiza. Kugira ngo haboneke umusaruro ku isi, Imana ikora igitangaza buri munsi. Binyuze mu bubasha bwahawe ibyaremwe, umurimo wakozwe hagaburirwa abantu 5,000 n'uyu munsi urakorwa. Abantu bategura ubutaka bakabiba imbuto, ariko ubugingo bukomoka ku Mana nibwo butuma imbuto zimera. Imana niyo itanga imvura, umwuka n'umucyo utuma bikura, habanza ingemwe zigakura zikaba imigengararo, hanyuma nayo ikaba amahundo arimo impeke zeze. Imana niyo igaburira buri munsi miliyoni nyinshi z'abantu bivuye mu butaka. Abantu basabwa gufatanya n'Imana mu kwita ku mbuto no gutegura umugati wo kurya, nyamara ibyo bigatuma bavana amaso yabo ku ruhande rw'Imana, bigatuma badaha Imana icyubahiro gikwiriye izina ryayo ryera. Ibikorwa by'imbaraga z'Imana babyitirira imbaraga zabo ndetse n'imbaraga z'ibyaremwe. Umuntu ashyirwa hejuru mu cyimbo cy'Imana, maze impano itangira ubuntu zigakoreshwa mu kwishimisha, zigahinduka umuvumo wo kuba umugisha. Imana yifuza yuko ibyo byose bihinduka. Imana yifuza yuko intekerezo zacu zisinziriye zakangukira kubona kugira neza kwayo, maze tukayiha ikuzo kubera imirimo yayo ikomeye. Imana ishaka ko tuyimenyera ku mpano zayo, kandi nk'uko yabiteganije izo mpano zikatubera umugisha. Kandi ibitangaza byakozwe na Kristo byari byo gusohoza uwo mugambi. Amaze kugaburira abo bantu benshi, hasigaye ibyo kurya byinshi. Kandi uwari ufite ubushobozi ndengakamere mu biganza bye yaravuze ati, "Nimuteranye ubuvungukira busigaye, hatagira ikintu gipfa ubusa." Aya magambo ntiyasobanuraga gusa gushyira iyo mitsima mu ntonga, ahubwo harimo ibyigisho bibiri. Ntacyo tugomba gupfusha ubusa, nta bifite akamaro byo muri ubu buzima dukwiriye gutuma bipfa ubusa, ntabyo dukwiriye kwirengagiza byagirira akamaro abantu. Ibyafasha abashonje bari hano ku isi bikwiriye gushyirwa hamwe, kandi niko bikwiriye kwitonderwa no mu by'umwuka. Ubwo bari bamaze gutoragura ubuvungukira, abantu bibutse inshuti zabo zasigaye muhira, bifuje kugira ngo bajye gusangira umugati Yesu yahaye umugisha. Ubuvungukira bwari mu ntonga babuhaye abantu babushakaga cyane, kandi babujyana mu duce tuzengurutsaho. Bityo rero abari aho Yesu yari ari bagombaga gushyira abandi umugati uturutse mu ijuru kugira ngo bashire inzara yo mu mutima. Bagombaga kubasubiriramo ibyo bigiye ku bikorwa bitangaje by'Imana. Ntacyo bagombaga guta hasi. Nta jambo na rimwe ryerekeye agakiza kabo k'iteka ryagombaga kugwa ku butaka ngo ripfe ubusa. Igitangaza cyo gutubura umutsima gitanga icyigisho cyo kwisunga Imana. Igihe Kristo yagaburiraga abantu 5,000, ibyo kurya ntabwo byari hafi aho, kandi bigaragara ko mu bushobozi bwe ntabyo yashoboraga guhamagaza ako kanya. Aho mu butayu yari kumwe n'abagabo 5,000 tutabaza abagore n'abana. Ntabwo yari yahamagaye abo bantu benshi ngo bamukurikire, baje nta wabibasabye, ariko yari azi ko bari bashonje kandi bananiwe, hanyuma yo kumutegera amatwi igihe kirekire kuko yari kumwe nabo mu gukenera ibyo kurya. Bari kure y'ingo zabo kandi bwari bwije, abenshi muri bo nta bushobozi bari bafite bwo kugura ibyo kurya. Kristo yari yaramaze iminsi 40 mu butayu atarya ku bw'abo bantu, ku buryo atari gutuma basubira imuhira bafite inzara. kugira neza kw'Imana niko kwari kwaratumye Yesu aza aho yari ari, kandi yisungaga se wo mu ijuru kugira ngo amuhe ibyo akeneye byose. Igihe tugeze mu bihe biruhije, dukwiriye kwisunga Imana. Dukwiriye kugira ubwenge n'ubushishozi mu bikorwa byacu byose, kugira ngo hatagira ibikorwa by'ubupfapfa dukora bigatuma tugwa mu bishuko. Ntidukwiriye kwiroha mu ngorane twirengagiza ibyiza Imana yaduhaye, ndetse dukoresha nabo ubushobozi twahawe. Abakozi ba Kristo bakwiriye kumvira amabwiriza ye ku buryo bwose. Umurimo ni uw'Imana, kandi niba turi abo guhesha abandi umugisha, dukwiriye gukurikiza umugambi w'Imana. Kwikunda si byo bikwiriye gushyirwa imbere, kandi kwihugiraho nta cyubahiro bishobora guhesha umuntu. Imigambi yacu niramuka igendeye ku ntekerezo zacu gusa, Imana izaturekera mu makosa yacu. Ariko iyo dukurikije amabwiriza y'Imana, iradukiza igihe tugeze mu bihe biruhije. Ntabwo dukwiriye gucika intege, ahubwo mu biturushya byose dukwiriye gusaba ubufasha kw'Imana, kuko ari yo ifite ibyiza byose dukeneye. Akenshi tuzisanga mu bihe biruhije, nyamara tugomba kubona ko dukeneye kwisunga Imana dufite kwizera kwinshi. Imana izarinda umuntu wese wisanga mu ngorane mu gihe agerageza gukomeza inzira yayo. Abinyujije mu kanwa k'umuhanuzi, Kristo adutegeka gutanga ibyo kurya tugaburira abashonji, kandi tugacumbikira abakene batagira aho baba, ndetse tukambika abatagira umwambaro no kutirengagiza abavandimwe bacu. Aradutegeka ati, mujye mu bihugu byose mwigisha baremwe bose ubutumwa bwiza. Mariko igice cya 16 umurongo wa 15. Nyamara se ni kangahe imitima yacu yiheba tukagira kwizera guke igihe tubonye ubukene dufite, kandi tugasanga ubushobozi bwacu ari buke. Kimwe na Andereya igihe yabonaga hari imitsima itanu gusa n'amafi mato abiri, turavuga tuti, ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Akenshi turakekeranya tukanga gutanga ibyo dufite byose dutinya ko byashira tugasigariraho. Nyamara Yesu aratubwira ati, muba rimwe mu bagaburira. Itegeko rye ririmo isezerano, kandi muri iryo sezerano harimo imbaraga za zindi zagaburiraga abantu 5,000 bari hafi y'inyanja. Mu gikorwa cya Kristo cyo guha abo bantu bashonje ibyo bari bakeneye icyo gihe, tubonamo icyigisho gikomeye mu by'umwuka ku bakozi b'Imana bose. Kristo ibyo yahawe na se yabihaye abigishwa, nabo babigeza ku bantu, kandi abantu nabo barabisangira. Bityo rero abafite ubumwe muri Kristo bazahabwa nawe umutsima w'ubugingo, ari byo byo kurya by'ijuru, maze nabo babigeze ku bandi. Yesu yiringiye Imana maze yenda ku mitsima yari mu kigega, nyamara umuryango ugizwe n'abigishwa wari ufite ibyo kurya bike, ariko ntiyabahamagaye ngo babanze bafungure, ahubwo yabahereje iyo mitsima maze abategeka kuyigaburira abantu. Yatuburiye imitsima mu biganza bye, kandi kubera yuko ibiganza by'abigishwa byaherejwe na Kristo we mutsima w'ubugingo, ntibyigeze bibura icyo byakira. Ububiko bwari buhagije kuri bose. Bamaze kugaburira abantu bagahaga, nibwo batoraguye ubumanyu bw'imitsima, maze Kristo n'abigishwa be basangirira hamwe ibyo byo kurya biturutse mu ijuru. Abigishwa babaye umuyoboro w'itumanaho hagati ya Kristo n'abantu, kandi ibi bikwiriye gutera imbaraga abigishwa ba Kristo bo muri iki gihe. Kristo niwe banze rya byose, niwe soko y'imbaraga zose. Abigishwa bagomba kubona ibibatunga bikomotse kuri we. Umunyabwenge wa minuje ndetse n'ufite umutima ukunda iby'umwuka bashobora gusa gutanga igihe nabo bahawe. Bo ubwabo ntacyo bashobora gutanga cyafasha umutima. Dushobora gusa gutanga ibyo duhawe na Kristo, kandi dushobora gusa guhabwa igihe natwe duhaye abandi. Mu gihe dukomeza gutanga niko natwe dukomeza guhabwa, kandi iyo dutanze byinshi natwe duhabwa byinshi. Bityo rero dukomeza kwizera, kwiringira, guhabwa, ndetse tugakomeza natwe gutanga. Umurimo wo kubaka ingoma ya Kristo uzakomeza, nubwo kubigaragarira amaso umurimo ugenda buhoro ndetse ingorane zigasa n'izituma utava aho uri. Igikorwa ni icy'Imana, kandi izatanga ubushobozi ndetse izohereza abakozi b'abanyakuri bafite umurava, ndetse ibiganza byabo bizuzuzwa ibyo kurya byo kugaburira abafite inzara. Imana ntiyirengagiza abakorana urukundo bageze ijambo ry'ubugingo kubazimiye, kandi barambura ibiganza byabo kugira ngo bagaburire abashonje. Mu murimo dukorera Imana tubasha guhura n'ingorane igihe tugerageza kwishingikiriza ku byo umuntu ashobora kugeraho akoresheje impano ze ndetse n'ubushobozi bwe. Bityo rero tukibagirwa guhanga amaso Databuja we mukoresha wacu mukuru. Akenshi umukozi wa Kristo ananirwa gusohoza inshingano ze, maze agatangira kugereka umutwaro we ku itorero cyangwa ku bigo by'umurimo, aho kugira ngo yisunge Kristo we soko y'imbaraga zose. Ni ikosa rikomeye kwiringira ubwenge bw'abantu cyangwa umubare wabo mu murimo w'Imana. Umurimo mwiza ukorewe Kristo ntukomoka ku bwenge cyangwa ubwinshi bw'abantu, ahubwo ni ku mutima utunganye, kwicisha bugufi ndetse no kwizera Imana. Abantu bakwiriye gusohoza inshingano zabo, bagakora umurimo bakwiriye gukora, kandi bakagira umuhate wo kugera ku bataramenya Kristo. Aho kugira ngo uherereze inshingano zawe ku wundi utekereza ko kurusha impano, ukwiriye ahubwo gukora ukurikije ubushobozi bwawe. Mu gihe wibajije mu mutima wawe uti, turaguraho ibyo kurya kugira ngo tugaburire aba bantu, ntabwo igisubizo cyawe gikwiriye kurangwa no kutizera. Ubwo abigishwa bumvaga amabwiriza ya Kristo avuga ati muba rimwe mu bagaburira, batangiye kugira ingorane mu ntekerezo zabo. Barabajije bati, mbese dukwiriye kujya mu mijyi kugura ibyo kurya? No muri iki gihe iyo abantu basonzeye umutsima w'ubugingo, abana b'Imana batangira kwibaza bati mbese dutumire umuntu uturutse kure kugira ngo aze abagaburire? Ariko se Kristo yabivuze ati nimwicaze abantu hanyuma arabagaburira. Mu gihe rero namwe muzengurutswe n'abantu bafite inyota, mukwiriye kuzirikana ko Kristo ahari. Mumugezeho ibibazo byanyu, muzanire Yesu imitsima yanyu idahagije. Ubushobozi dutunze bushobora kudahaza kugira ngo umurimo ukorwe, ariko nidukomera mu kwizera, tukizera imbaraga y'Imana ishobora byose, ubushobozi bwinshi buzaboneka. Niba umurimo ari uw'Imana, niyo ubwayo izashaka uburyo bwo kurangiza umurimo wayo. Imana izagororera abayisunga kandi bakayiringira muri byose. Ibikeya bizakoreshwa neza mu murimo w'Imana biziyongera mu gihe bigezwa ku bandi. Imitsima mike yari mu biganza bya Kristo yakomeje kwiyongera kugeza ubwo abantu benshi bari bashonje bahagijwe. Nitujya ku isoko y'imbaraga tukarambura ibiganza byacu mu kwizera dutegereje guhabwa, tuzashyigikirwa mu murimo dukora ndetse no mu bihe bikomeye, kandi tuzahabwa ubushobozi bwo kugeza ku bandi umutsima w'ubugingo. Imana iravuga iti mutange namwe muzahabwa, ubiba bike azasarura bike, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibihagije muri byose, nk'uko byanditswe ngo yaranyanyagije aha abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Iha umubi by'imbuto n'imitsima yo kumugaburira, niyo izabaha ibongerera imbuto zanyu zo kubiba kandi igwiza imbuto zo gukiranuka kwanyu. Namwe muzatungishwa muri byose ngo mugire ubuntu bwose butuma Imana ihimbazwa. Ruka igice cya gatandatu umurongo wa 38 n'urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 6 kugeza ku 11.